hleli sicho kuwe uye wandimamela na uye wandimamela unvile qanisicho uye wandimamela uye wandimamela na bendichomeke kuwe ndazliba nubani ngubani ndazliba lalonke ixesha lami ngaphandle kwakho bendichomeke kuwe ndazliba nubani ngubani ndazliba lalonke ixesha lami ngaphandle kwakho.